yamde sappo e jeeɗiɗi sinémaji capanɗe tati Dakar lamorde Sénégal kono waftu goto joni to Paris lamorde Franci
Moussa Oumar Barry
tedduɓe heeɗiɓe RFI on calminama hande timmi balɗe jeeɗiɗi ko orgal wotiji hooreya ko leydi Sénégal fuɗɗi e nder nde yontere adi nde ko heewi teskama e mayre ko wayno noddago hoorejo leydi ndi Macky Sall Fade e Amadou Ba woppitgol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ɓiɓɓe leydi ndi keeɓi seeɗa courant e nder jemma he ɗo gonɗen koye nder leydi Guinée ɗum waɗi ko caggal seppoji ɓiɓɓe leydi ndi ko fati e woytugol ŋakkere courant Russie woteji hooreya ko leydi ndi no jokki e on saaha Vladimir Poutine no ɗamina heɓude polgu e ɗi woteji saabu noon wasde lurdiyankejo tiɗɗo e ɗi woteji tedduɓe on calminama e fuɗɗode kabaruji men hanki timmi balɗe jiɗiɗi ko orgal Sénégal fuɗɗi fewde e hooreyaku leydi tijjaɗi ñandeno gas e nayyi e lewru tataɓuru e nde hitande yontere adina nde teskama hen ko heewi ko wayna noddago omo ganduɗa ko hooreji leydi ndi Macky Sall Fade e Amadou Ba kandidajo kay laamu ngu kono kadi e woppitigol ɓeɓe ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye e wondude e Ousmane Sonko e nde ɗo yontere ko waɗi koye nde yontere Oumar Mamadou Sow ina tongana
ko hannde waɗi yontere hurndi ko orgal tiindade woteji leydi Sénégal ñandenogas e nayyi nduɗo lewru tata ɓuru fuɗɗino kono e nder ɗe balɗe jeeɗiɗi gadiɗi ko heewi teskama hen so tawi heɓe mbi orgal ngal hono campagne o ina ɓuuɓi eno adorano yiyede ni e woteji ɓennuɗi ittani yogo e kandidaɓe ɓe ina mantini hen no feewi ina jeeya e ɓen Amadou Ba kandidajo laamu ngu wondude e dental Diomaye président mo Bassirou Diomaye Faye ɓen de jiyama no feewi e nder leydi Sénégal goɗɗum ko teska hen gueɗe kewɗe mbaɗi ñande talata nde Amadou Ba e sahande o wonno tiwa won ko toon o heeɓi noddago hoorejo leydi ndi Macky Sall e batu heñurago to galle lamorɗo to caggal ngun batu nantina Macky Sall felliti walludembo ete kadi o erima dendagal celde e jaggue APR ha e benno Bocky Yakar nde jaggiranta Amadou Ba junggo ɗum noon woni ko teskinoko ko adigoɗo noddago Amadou Ba ina ɗeɓno yewedi no heeɓi jiruno goɗɗum ko wawa wasde haaleedi woni goppidugol Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Faye ɗum ko ñande alkamisari jamma waɗi keewendi yimɓe jaɓɓimoɓe e dami kasoji ɗi duyfiɓe haa galleji maɓɓe kono aljumaare hanki ɓe mbaɗi kuccidiral e jandiyankoɓe ɓe kaali yiddi maɓɓe e eraade hoolaare ɓesguji leydi Sénégal orgal ngal ina jokki hañandi nogas e ɗiɗi nduɗo lewru
Oumar Mamadou Sow ko fati e woteji hooreya ko leydi Sénégal fedde dental Europe waɗi ɓatakuru gam erade ardiɓe Sénégal nde jokkata rewinde yuɓɓingol woteji ɗi nosniraɓe fedde nde wonnoɓe ɗo gila ñande sappo e tati lewru goɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ɓe kolliti woɓɓe maɓɓe tawi ko sappo no hertorɓe sumgoji ma gar ñande wayno ñande ha hande nogas jeetati ma tawto ɓen ɗon sappo ɗum ko ñande sappo e jeetati lewru no gonɗen nder ɗum ɓe kolliti ñande ñalawma wota nde yimɓe capanɗe nayo ma tawtuɓen e nder leydi ndi gam kay ɓe mbawa sarede e diwanuji sappo e nayyi leydi ndi ɓe ndewido ɗin ɗon woteji e nder ɗum kadi ɓe kolliti e on ɗon ñalawma ɓeɓe ganduɗa ko diplomate en woni e kane kadi e haalifanaɓe kala ko yewti e jokkodire ma tawta e ɓen ɗon nogas en capanɗe nayyo ɗiɗo nultodir teɓe jokorɓe arde e ɗin ɗon ñalawmaji to mali e nder diwal menaka to rewo leydi ndi min tampi min mayi heege ko ɗum woni ko janguete e alluji ɗe ɓesguli ɗi bindi e saaha seppo hande e nder diwal ngal e saaha ngo seppo ɓesguli ɗi erima nde konunkoɓe ɗoftata mobileji gadduji guura e nder diwal menaka saabu ɓe kolliti ɗu so ɗum waɗani hay mobile goto wawata addude toon guura saabu uddere kuliyankoɓe woni joni lebbi yanti hen kadi ko caɗele goɗɗe ina teska tawi ko caɗele heɓgol ñamanduru kono kadi heɓgol yoga e ñamanteji e nder leydi ndi toto leydi Guinée ene wayno ɓeɓe ganduɗa ko caggal seppo waɗgo e nder leydi ndi ɓesguli ɗi keeɓi hanki courant ɗum ko seeɗa hayso tawi jutano e nder jemma o nder ɗum noon Mamadou Dionga siba woodi ɓe yewtidi yoga e mabɓe kettoɗen
ɓiɓɓe Guinée hino fottude caɗele ɗuɗuɗe e ndu lewru suuma e Hawawu Diallo
ɓe daaru ko honno ɓe guerdiranta en ɓay woɓɓe ɓe mara feere defugol ma feeli ñande o ñande ɓay woɓɓe yalti ka subaka ɓe hewti o ka gueƴe ɗe juula sina ɗo woɓɓe ko tuma donc ko ma ɓe defa e nder yontere nde mafeji itti ka tenen hanka juma fi wiyete koɓe wunito ɗum hala ko branchegol tu ñiiri koɓe adɗe wureje courant
Ibrahima Sall hino holli wondema ko kar hamɓe ɗanorta saabu nguleendi
ɓeyna laguine ko pays burdo marde ndiyam nder Afrique de l'Ouest be jetta be naba courant jidin harabe jonnal hay goto courant e menen do ka souma e do fayde men ala daana goto simi ke bimbi ray di inje kamen watti ko fayde no lopi ngulendi
mam jaar hino andina wondema siko tampere ko haado
menen souma yon do no sattina horugol ayarata diyam wuuda no wuli nyalor mo nangi no wuli jemma courant ala awalte lakere ayarata ko bubi ma feji din ko defa ko ga congélateur di no bonde pij bus ni di men defuno pij bus ni si courant ala fayda e fous marsata congélateur jidim pij buy ko goldirde kon fo courant kareso men tampi ha ma men tampi moddan men sonji
nabi camara ettenowo kongolo societe halfina do courant leydi gini noddirtedo edg hino holli ko sumugo ndemari de kuban sumugo lo systeme courant maneya e angal ndiyan e o barrage kaleta e sopiti woni sabu angalo courant mamadou jongas ba konakri erfi
mamadou ngasiba hapu nawgula dereji ngam jeyde e hore yakku sumgoji leedi tonto chaada jaggaade nyane jeegom lewru jeburu jofi e jamma hanki ko timmi kandidaabe sappo noy dereji mabbe ngam kay tawede din dum sumgoji e der ben don non en tawa hen debbo goto ko nyande kay no gasse nay lewru ndu anete hol jogorbe tawede e dido woteji diwe e rusu e kero ndirde e ikrena janama hande e kadi e yimbe dido mayi e saha kay ma ganduda wote hore yakuli ndi wana don to ganduda Vladimir Putin fodi pol gumudum edi woteji belg hoddo wuro go waddani Ukraine to piene de mbadi yimbe dido wadbe nganyima hen e wasaha besgu Russia ene e wote gila hanki aljuma ngam kay subtare hore jo leedi keso kono ko wote de ganduda Vladimir Putin heban damina hebugol polgu sabnon was demokay lundi yanke tiddo edi do woteji kanko Vladimir Putin non hayso tawi o suwa taw sutut edi do kongudi hewbe kam ene kollita polgu imrade e ganduda ko landa makko ngam kay do e duubi e jeego ma faadi teddube on jaarama kettugol jokke rewitaaji jubbudi refi e do wel tettore refi to be refere channel FF